kuna sotala sineta matimbo. Wesi kwembu sineta matimbo. Give me strength, give me strength. Wesi kwembu niri give me strength. Na kutula nyipile niri give me strength. Give me strength. Yila wa masocha moya nyipile.
Moya wanganzi unyike la gawe, zati tsonga